mukama owekisa wakisa gyendi wakisa gyoli
asonyiwa neyerabira byewakoledda akusangudde amazi gagewakabangowedda akola nawe endagano y'empya n'omusaayi gwe akugulidde obulamu bwe wanonyanga obwedda ye mukama owekisa bannange
For the grace of God that brings salvation has appeared to all men. Kubanga ekisa kya Katonda kirabise nga kireetera abantu bonna obulokozi. So we are going to sing, we have a big God who has a big grace. Let's go.
We have a big God.
We have a big God who has a big grace. And use forever.
Yemukama owekisa,
bannange,
yemukama owekisa.